Ya hepwe
ndayogere kaniya
sati wone choncha da tika chena choncha se natokela muza da timalima ntocha se moyo ndiovuta uku kulibe macheza uku timavina choncha da siti imba choncha se
timaimba zathu za kumidzi monga kukayao timavina zathu za kumudzi sandione choncha ineyo sandione choncha ineyo 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 ayogera kumudzi konga kukasuka nduma timaweza somba ifeyo ifeyo timamenya chidigunganga konga kukasuka nduma Ndigatuka mama wa kumunda Ndigabela utenga mbuzi kugalisha Moyo wangani kaya sandi wacho nchi hei Zoti ziza yenda hai hai Sandi woni chonchi neyo hei Nagulila moyo wa kumuzi
Ndagulila kumuzada Ndizovuta kumvesa ise Zomwezili kumuzada Utabwela so utakuona ise Timagona ninjalada Vaya geli kutibweza ise Kani yake ya fiza ise Geli dinasi ya sinapeya da
Sandi wale chonche ineyo 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 Najogela kumuzi Konga kukasuka nduma Nimaweza somba ifeyo Ifeyo Nimamenya chidigunganga Konga kukasuka nduma
Iga mango kala ntauni mwa bali Tuzikumbuka bali Hatu wakumuzi Tuzikumbukila Kumene didachoka Osai wala mavu Tidasiyo Paupala olahi Yerere Yene Yepwe